abakugu mu byenjigiriza bagamba nti ekiseera kituuse gavumenti esseewo obuwaze mu nkola eya bonna basome kisobozese okulinyisa ku muwendo gw'abaana abagenda mu masomero. Kidiridde minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni okulagira wabeewo okunoonyereza okuzuula ekireetedde abaana abalenzi abamalako ekyomusanvu okukendeera emyaka emitono egiddiriŋŋanwa nti omwaka oguwedde newankubadde abawala 42 be batudde ekibiina ekyomusanvu ate bo abalenzi babadde 38 kati ssabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasomesa ki Uganda National Teachers Union Tilbert Baguma agambye nti abaana abalenzi basinze kugwera mirimu egiva ensimbi gye bakola nga bakyali bato omuli okukola